Madili wasana vinyimbo, mara wanaume mbwa, maneno anamtoka, kachoka kafuba, kajibwa koko la posta. Oh, 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 oh.
Ametupwa.
Galvo pendwa galijo na keki Sevika acho statazi kutwa magazeti
Wewe.
Alijibu imezeji Alipokelewi simu Alituta na baby Limepatwa wazimu
Dugu yetu alichokwa kweli sio siri Kuna siku alitumwa gudi leti alfajiri Wanana simu kanyanganywa Pakulalana alashinda dago
Download kupitia usocanmedia.com.